rusa.
Ningekuweza lakini ndala za matumishi sina. Pengine nikifaulu nitakumbuka mpenzi we. Ningekuweza lakini ndala za matumishi sina. Pengine nikifaulu nitakumbuka mpenzi we. Sacha singo kaka santie kwena mbe. Mwenye kumata magoti kaku kwako. Ngobu sungu wo wangola tobu jayo. Ngependa kuishi na wewe. Usinichukie mpenzi wangu. Nifanye kila kitu kama tuko wawele. Uko ndani ya roho yangu. Lakini hali yangu unaiona. Siku wanajichongea. Wanasema niko mlofa. Kwani masikini hawina jake. Hawina jake. Cause I've tried to open up your heart and make you understand, girl. Yeah. And I've tried to be by your side. Nitapata sina yomula na mulunji ngakwe abasinga nze gwina londa mbulire byokumutima mbulire ndi kumutima abalala sibagala kwangu myomutima njagala tuwe FMB njagala gwe. Sina, pengine nikifaulu nitakumbuka mpenzi we. Ningekuwazi laki ndala za matumishi. Sina, pengine nikifaulu nitakumbuka mpenzi we. Ningekuwazi laki ndala za matumishi. Sina, pengine nikifaulu nitakumbuka mpenzi we. Ningekuwazi laki ndala za matumishi. Sina.